Izikhronike zesibili isahluko 15 verse 1. Umoya kaNkulunkulu waba phezu kwa-Azariya indodana ka-Odedi. Verse 2. Waphuma ukuhlangabeza u-Asa wathi kuye, ngizweni Asa noJuda wonke noBenjamini. UJehova unani, uma ninaye, uma nimfuna, uyakufunyanwa yinina, kepha uma nimshiya, uyakunishiya nani.
Verse 3. Kwakuyizinsuku eziningi u-Israyeli engenaye uNkulunkulu oqinisileyo, namfundisi ofundisayo namthetho.
Verse 4. Kepha ekuhluphekeni kwabo baphendukela kuJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli, bamfuna, wafunyanwa yibo.
Verse 5. Ngaleso sikhathi kwakungekho kuthula kophumayo nakongenayo ngokuba ukuphaphatheka okukhulu kwakukhona phezu kwabo bonke abakhe ezweni.
Verse 6. Isizwe saphahlazwa isizwe nomuzi ngumuzi ngokuba uNkulunkulu wabe sabisa ngezinkathazo zonke. Verse 7. Kepha nina yibani namandla, zingadangali izandla zenu ngokuba umsebenzi wenu uyakuba nomvuzo wawo. Verse 8.
Lapho u-Asa esezwa lawo mazwi nesiprofetho sika-Odedi umprofeti, waziqinisa isibindi, wasusa izinengiso ezweni lonke lakwaJuda noBenjamini nasemizini ayeyithathile ezintabeni zakwa-Efrayimu. Walivusa i-altare likaJehova elaliphambi kompheme kaJehova.
Verse 9. Wabutha wonke uJuda noBenjamini nabagogobele kubo bevela kwa-Efrayimi nakwaManase nakwaSimeyoni, ngoba abaningi bahlubukela kuye bevela kwa-Israyeli, lapho bebona ukuthi uJehova uNkulunkulu wakhe unaye. Verse 10. Babuthana eJerusalema ngenyanga yesithathu ngonyaka weshumi nanhlanu ngokubusa kuka-Asa. Verse 11. Bahlabela uJehova ngalolo suku empangweni ababeyilethile izinkabi ezingamakhulu ayisikhombisa nezimvu eziyizinkulungwane eziyisikhombisa. Verse 12. Bangena esivumelwaneni sokumfuna uJehova uNkulunkulu wawoyise ngayo yonke inhliziyo yabo nangawo wonke umphefumulo wabo. Verse 13. Nesokuba bonke ababengamfuni uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli babulawe, noma bebancane noma bebakhulu, wesilisa noma wesifazane. Verse 14. Bafunga kuJehova ngezwe elikhulu nangokukhamuluka nangamacilongo nangemitshingo. Verse 15. Wonke uJuda wathokoza ngesifungo ngokuba babefungile ngayo yonke inhliziyo yabo, bamfuna ngakho konke ukufisa kwabo, wafunyanwa yibo uJehova, wabaphumusa nxa zonke. Verse 16. Wamsusa uMahakha unina ka-Asa inkosi yebukhosikazini ngokuba wayemezele u-Ashera isithombe esinengekayo. U-Asa wagawula isithombe sakhe, wasiconisisa, wasishisa ngasemfudlaneni iKidroni. Verse 17. Kodwa izindawo eziphakemeyo azisuswanga kwa-Israyeli, nokho inhliziyo ka-Asa yayiphelele zonke izinsuku zakhe. Verse 18. Wangenisa endlini kaNkulunkulu izinto ezingcwele zikayise nezinto zakhe ezingcwele, isiliva negolide nezitsha. Verse 19. Akwabe kusabakho ukulwa kwaze kwaba seminyakeni wamashumi amathathu nanhlanu wokubusa kuka-Asa.